yeah, ha, maji, alongside Shizzo, yeah, this is EXO, man, tende maji. Zimatema boy kura kwa majimaji, to the left kura kwa majimaji, kura kwa majimaji, to the left majimaji, to the right majimaji, twende chini, twende chini, twende chini, hey. Zimatema boy kura kwa majimaji, to the left kura kwa majimaji, kura kwa majimaji, to the left majimaji, to the right majimaji, twende chini, twende chini, twende chini, hey. Nilitamani kuwa MC siku za gidigidi majimaji, kufika MKU kura nikamua kumpa maji. Maji maji, silent flowing ka maji. Na remain focus ka mana sporti. Ndiyo manake na supporti ule ana supporti vipanji. Siangali maso marwande wala mapanji. Finance inataka alie na ujuzi na ideas. Ndiyo mana maji maji, tusha mpa chance na pia mjue chance. Yonekani marambili, yeah. Tunahurumisha mavoti zetu na maji maji. Maji maji, maji maji, Zimatema boy kura kwa majimaji, to the left kura kwa majimaji, kura kwa majimaji, to the left majimaji, to the right majimaji, twende chini, twende chini, twende chini. Zimatema boy kura kwa majimaji, to the left kura kwa majimaji, kwa majimaji, to the left majimaji, to the right majimaji, twende chini, twende chini, twende chini. Ndiyo mana made na machani wanamuhitaji. Hii mwaka tuliamua iwe ya baraka. Pia waenga walisema mwenye nguvu mpishe, si mwana MKU tunasema mwenye vitendo mpishe. That's why hakuna moshi bila moto, kaji bila msoto, baridi bila jasho, finance bila majimaji. Zimatema boy kura kwa majimaji, to the left kura kwa majimaji, kura kwa majimaji, to the left majimaji, to the right majimaji, twende chini, twende chini, twende chini. Zimatema boy kura kwa majimaji, to the left kura kwa majimaji, kwa majimaji, to the left majimaji, to the right majimaji, twende chini, twende chini, twende chini. Zimatema boy kura kwa majimaji, to the left kura kwa majimaji, kura kwa majimaji, to the left majimaji, to the right majimaji, twende chini, twende chini, twende chini. Zimatema boy kura kwa majimaji, to the left kura kwa majimaji, kura kwa majimaji, to the left majimaji, to the right majimaji, twende chini, twende chini, twende chini.